kuniza. Gharama ya mapenzi niko radhi, nitailipia. Ongoza moyo wangu nakoenda, chasema misiri zirudi tena. Bingu za maisha minisha sarenda, hadi mwisho wa dunia. Na kama penzi ni chupa la bia, ni pesa na we mlevi, ni umbe yumbe njia. Kiohana mtembezi, kweko na rejea. Hawa na wezi kukuharibia. Pawa pawa, naishi wa pawa. Penzi la kumiza ni misitu, naishi wa pawa.
Pawa pawa, naishi wa pawa. Penzi la kumiza ni misitu, naishi wa pawa.
Pawa pawa pawa, naishi wa pawa. Penzi la kumiza ni misitu, naishi wa pawa.
Pawa pawa, naishi wa pawa. Penzi la kumiza ni mizito, naishi wa pawa.
Questions on the table, it's injili ya kesho. Igari ikistall wendo ni kimbili ya petrol. All this cause you an imperial vessel. Give you my heart, no kaifanya intiri ya deco. Kupate nini juata dose is sufficient. I'm powerless, I need you close to my system. Niki cross line when you show me ndasema sawa. You've been reliable, shinda tokens a Kenya power. Nimekuwa niki follow each post, saying they wouldn't bag you with their hollow weak quotes. Wanashindo mefanya nini yomolo, please stop. Kwangu fundi ni moja na sibolo bespoke. Sija kwa sentimental ever since kiboko, but wefanya ni overthink kidosho. It's a known fact, vile mi wanga na pimp ni global, but lo mefanya ni simp kidogo. Minaishi wa
power. Power, power. Naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishi wa pawa.
Pawa pawa, naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishi wa pawa.
Pawa pawa pawa, naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishi wa pawa.
Pawa pawa, naishi wa pawa. Penzi lako mizani mizito, naishi wa pawa.